ZLouder.com.
Yeah. Villa, yeah. Festige na kuona mutima unatenga. Do anything kuti unkaleche wanga. Dawa ndiwe tablengi sakazuba. Kazi mbila kai kazuba kama ziwa. Beauty ya kweza sanika. You and enemy together forever ever. Fokusi yapo never. I'm ready for you ni kuteza vakaleza. Yeah, bana kupanyila mutima. But I'm ready to pick it in the umenda chena footy. Uoneka fresh at the same time cute. Uli beauty footy muchitengolo kuchi. Weave na vikuti. Season each njenza kupasa ya mujuni. You are sweet than sugar. Iwe cheni uchi. Skin color ni brownie. Elo footy softy. Natini vunze kwa shoma sambila kamiuki. Kudala kukupampa mina baby. Nifuna iwe nene tewa mbili mchikondi. Nipase kwa chansi ni kulangize romansi. Pakati pa usiku kuhagi ngaso tight. Chite kwa chanda standi okay nene ndine muntu. I'll never give up mpaka wakapunde wiyu. Kumvela voice yako ikamba I do. Okay na kambila tu ne young I do baby boo. Nipase matu ni kucheze story tewa mbili chetu. Apondishi ndiwe na ine munyumba mwatu. Nikucheza love you. Response ati thank you. Thank you is not enough. Better wakamba kwa me too. Sometimes if you makamba if you like in inga mwedumu. My words kuwa wasamunga watia kwa chibuyu. Level doesn't matter what it matters in love. Nga kupasa usia nako. Munga ya kadavu kungala na we tight. Kurikonse munga shadow. Kapena you give a try. Nika kambila munyimbo. Funa kielo mpasa teshi no munga lilako gento. Iwe nine tipanga po good couple. Wanzako wakuna matini tamanga po band. Ine player Leonardo.
Exclusive to ZLouder.com.